gerne ibingelela bazalwane ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngizocela ukuthi sikhuleke. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu uthando nomusa wakho, sibonga nezwi lakho Nkosi eliyigugu elisikanyisa indlela le yethu futhi elisivezele ubuhle nenkazimulo nokumangalisa kwakho. Siyabonga kakhulu Nkosi kuba noNkulunkulu ofana nawe. Ngiyacela Nkosi ukuthi usize ukhulumisane nathi, ungisize ukuthi ngikhulume lokho okusenhlizweni yakho. Amen. Manje ngicela ukuthi sivule amaBhayibheli kwabase Korinte oqala, incwadi yokuqala, kwabase Korinte isahluko 13. Ufundeka kanjena ukuthi noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelozi, kepha ngingenalo uthando, ithusi elikengcezayo nensimbi ecincethayo, noma nginokuprofeta ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke kangokuba ngingakudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, anginto yalutho. Noma ngabela bamphofu konke nginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando, akungisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi, aluziphathi kokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunagqubu, aluthokozi kokungalungile, kepha luthokozela iqiniso, lubekezela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukutazela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela, kepha nokuba kukhona ukuprofeta kuya kukhawuka, nokuba izilimi siyakunqamuka, nokuba kungukwazi kuya kukhawuka, ukuba sazi ingxenye, siprofeta ingxenye, kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho okuyingxenye kuyakhawuka. Lapho ngise kumthwana ngakhulumisa okomthwana, ngaqondisa okomthwana, ngizindla okomthwana, kuthe sengiyindoda ngayeka okobumthwana, kukuba manje sibona esibukweni kalufufi, kepha lapho ugana ubuso nobuso, manje ngazi ingxenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele, njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. Manje ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando, lokho kuthathu, kepha okukhulu kulokho luthando. Bazalwane, manje isahlule kwabaseKorinte bokuqala isahluko 13 iyaziwa kakhulu ngoba ikhuluma ngothando ukuthi uthando lunjani. Manje namhlanje ke angithandi ukukhuluma ngesahluko sonke, ngithanda ukukhuluma nje ngevesi le yokugcina ukuthi manje ke kume ukukholwa nokwethemba nothando, lokho kokuthathu, kepha okukhulu kulokho luthando. Ngithanda ukukhuluma ngokwethemba nothando nokukholwa. Sizwile, sifundile ukuthi ukuprofeta kuzodlula, izilimi zizodlula, ngisho ukwazi kuzokhawuka. Koba vele esiqondayo siqonda ngalufifi, kolunye usuku sizombona uNkulunkulu ubuso nobuso, sesizokuqonda ke konke. Kodwa nakho ke okuthathu esinakho uNkulunkulu asiphe khona okuzokuma kanti ke kamanye amazwi lezi zinto ezintathu ezisemqoka ukukholwa nokwethemba nothando lokho kuthathu ngepokukhulu kuloko luthando kumi ke ukukholwa ukholwa ukuthi iBhayibheli lithini ngalo kumaHebheru 11 kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kwiqiniso ngezinto ezingabonwayo ngokuba okhokho bafakazela ngakho kwaba lokho ngikufunde kumaHebheru 11 bese ke ku singafuna nje amabese ambalwa kukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladajulwa ngezwi likaNkulunkulu kulu kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo kokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini athola kakho ubufakazi bokuthi ulungile uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe nangakho usakhuluma noma efile ngokukholwa uEnoch wathathwa ukuze angaboni ukufa abe esafunyanwa kuba uNkulunkulu wayemthabathile ngokuba engathathwa ufakazela ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa ngokuba ozayo kuNkulunkulu mele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumbuzi walabo abamfunayo verse 1 ithe kepha ukukholwa kungokuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo Verse 6 kepha ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa ngokuba ozayo kuNkulunkulu mele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo bazalwane ukukholwa ngingasho ukuthi kuyingqikithi yokukholwa kwethu ngezwa amagama ayafana ukukholwa nokukholwa siyahamba iBhayibheli yasho ngokukholwa hayi ngokubona kwabaseRoma 8 verse 24 ukuba ithemba ngokuba ethembeni verse 24 kwabaseRoma 8 verse 24 kuba ethembeni esindisiwe kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba kuba lokho umuntu akubonayo usakwethembelani na kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ukubekezela manje lakho kwesithola ithemba kanti ithemba asikwazi ukuyihlukanisa nokukholwa kuba uma ukholwa kungekho nethemba alikho siyakholwa izethembiso zikaNkulunkulu ilokho okusinikeza ithemba siyakholwa izethembiso zikaNkulunkulu siyakholwa ukuthi uNkulunkulu khona siyakholwa ukuthi umvuzi walabo abamfunayo siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda bese lokho uyasinikeza ithemba besifunde futhi ke kwabaseRoma 5 kwela kuverse 1 ngakho lokho sesilungisisiwe ngokukholwa sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu silungisisiwe futhi ngokukholwa niyezwa nje ubukhulu nobuqoka kokukholwa sifundile lapha kwabaseHebheru ukuthi ngaphandle kokukholwa asikwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Isihloko sengathi sabaseRoma kungukukholwa uma sifunda kwabaseRoma 1 verse 16 ngokuba anginamahloni ngevangeli kukuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGriki, kukuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo kuvele ekukholweni kuyise ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo kuvele ekukholweni kuyise ekukholweni. It is faith from first to last, sukela ekuqaleni kuze kube sekupheleliswini. Bazalwane, ngaphandle kokukholwa asinakumthokozisa uNkulunkulu. Kanti ukukholwa kungukukholwa izinto esingakubonwayo, njengoba sifunda kumaHebheru 11 verse 1. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezingabonwayo. Bazalwane, ingakho kudingakala ukuthi sime siqinile ekukholweni. Ukukholwa kwethu kusekelwe phezu kwezwi likaNkulunkulu. Ingakho bazalwane, kusemqoka futhi ukuthi izwi likaNkulunkulu ligcwale ezinhlizweni zethu, ligcwale engqondweni zethu, kube yilokho okuyigugu kithina, okuyisisekelo sethu. Ngoba konke esikwaziyo kuNkulunkulu siyakwazi ngezwi lakhe. Yebo ke, iBhayibhile yasho ukuthi ngisho okudaliweyo kuyasivezela ukuthi uNkulunkulu khona, kuyasivezela ubunjalo bukaNkulunkulu, kuyasivezela amandla akhe, kuyasivezela ubuchwepheshe bakhe. Uma sibuka ngisho umzimba wethu udidalwe kobuchwepheshe okungakanani. Bengicabanga nje namhlanje iso lomuntu ukuthi kuyisimanga esingakanani, nokuthi ukuthi sikwazi ukuvala namehlo sicimeze. UNkulunkulu wakudala kwaba kuhle kangakanani, uze uma noma ugeze ngisho ubuso ukwazi ukuvala amehlo kungangeni emehlweni. Kuyisimanga nje konke nje okudalwa uNkulunkulu, okusivezela ukuthi sinoNkulunkulu okuyisimanga. Kodwa nokho ke abantu abaningi bangasho ukuthi uNkulunkulu asimboni, singakholwa kanjani ukuthi khona. Kodwa siyambona ngomsebenzi wakhe. Kodwa ke siyafundiswa ke ngaye uNkulunkulu ngezwi lakhe. Ingakho izwi lakhe bekufanele kube igugu kithi, kugcwale ezinhlizweni nasezingqondweni zethu. Bese ke uma sesifundile kuhle ukuthi sibe nokukholwa. IBhayibhile yasitshela ngabantu ababhubhayo ukuthi uma sebezwile izwe akuzange kwaba khona ukukholwa. Izwe abazange bayikwamukela ngokukholwa. Ilokho bazalwane okuyisathu sokuthi abantu belahlwe, ngoba izwi likaNkulunkulu abazange balamukele ngokukholwa. Kodwa iBhayibhile yasitshela ukuthi thina esikholwayo ithina esisindiswayo. Ngakho bazalwane, kusemqoka kakhulu ukukholwa, ukholwa izwi likaNkulunkulu. Uma sikholwa sikwamukela izwi lakhe, simamukela ngokukholwa, ilapho ke sesinethemba khona. Manje ke izwi liyasho ukuthi lokhu kuthathu kuyama: ukukholwa, ithemba nothando. Okukhulu kunakho konke uthando. Manje ngicela ukuthi sibone ukuthi ukuze kube khona ukukholwa, noma ukukholwa ngaphandle kothando akulutho. Kube empeleni ngisho ukukholwa kusekelwe phezu kothando, kodwa ukusekelwa phezu kothando lukaNkulunkulu. Koba siyakholwa koba uNkulunkulu uyasithanda. Iloko okusinikeza ithemba. Abe sifunde encwadini kaJohane. Incwadi kaJohane. Isahluko incwadi kaJohane wokuqala isahluko 4 verse 10. Uthando lukuloko kungesiki ukuthi thina samthanda uNkulunkulu kepha ukuthi yena wasithanda thina wathuma indodana yakhe ibe inhlawulo ngezono zethu. Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo nathi simele ukuthandana. UNkulunkulu akazange abone muntu. Uma sithandana uNkulunkulu uhlala kithi nothando lwakhe luphelele kithi. Uthando lukuloko kungesiki ukuthi thina samthanda uNkulunkulu kepha ukuthi yena wasithanda thina wathuma indodana yakhe ibe inhlawulo ngezono zethu. Akukho John futhi khona leso sahluko bese ayithini akukho ukwesaba uthandweni kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba. Ukuba ukwesaba kunesijeziso, nowesabayo akaphelele othandweni. Ngamanye amazwi bazalwane, izwi liyasitshela ukuthi uthando luyilokho ukuthi uNkulunkulu wasithanda waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi isifele. Manje ke othandweni-ke alukho ukwesaba. Uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba. Bazalwane, uma ngazi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda ngokupheleleyo, uyangikwamukela ngothando ngaye iNkosi yethu Jesu Kristu owafela iziphambeko zethu, akusekho ukwesaba. Bazalwane, akusekho ukwesaba, ngoba ukwesaba ukuhambisana nesijezo. Manje akusekho isijezo kulabo abangabantwana bakaNkulunkulu. Akusekho ukulahlwa kulabo abangabantwana bakaNkulunkulu. Manje ke ngamanye amazwi bahlobo, ukholwa nethemba kuncike kumi ngalo uthando. Ngoba uma uthando belungekho, uma uNkulunkulu wangesiye uthando, ukholwa bekungenamsebenzi, bekungekho ebesizo kukholwa, nethemba belingeke libe khona. Kusho ukuthi ngisho ukholwa nethemba kumi ngakho uthando. Ingakho ibaluleke ukukhulu kuko konke lokho kuthathu kunguthando. Ake sibuyela nje lapho besifunde khona. Ngingathi kuqala nje ngakhuluma okunye kodwa asibuyela lapho kwaba seRoma 5. Ngakho lokho sesilungisisiwe ngokholwa sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Okungaye sinokungena kokukholwa kulo musa esimi kuwo. Bazalwane, nansi indaba isimanga. Sesilungisisiwe ngokholwa sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulo musa esimi kuwo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga nangezinhlupheko zethu. Kepha akusikho lokho kuphela, verse 3, kodwa sizibonga ngezinhlupheko ngokwazi ukuthi ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka, ukuqiniseka kuveza ithemba, ithemba lijabhisi ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhliziyweni zethu ngumoya ongcwele esimuphiweyo. Ake sibuyele kuverse 2, okungaye sinokungena kokholo kulo musa esimi kuwo. Sizibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Masibane siyathemba ukuthi enkazimulweni likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wenkazimulo, unguNkulunkulu wezimanga. Siyathembela kulokho uthando lwakhe kuyingxenye yenkazimulo yakhe. Kepha akusilokho kuphela kodwa sizibonga ngezinhlupheko ngokwazi ukuthi kuhlupheko kuveze ukukhuthazela. Ukukhuthazela kuveze ukuqiniseka, ukuqiniseka kuveze ithemba. Ithemba alijabisi ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimuphiweyo. Bazilwane, kakho siyazibonga ngisho nangezinhlupheko ngoba bazilwane ukuhlupheka kudala ukuthi kukhule ukholwa, kukhule nethemba. Futhi ke kanjani ithemba alijabisi ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheleliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimuphiweyo. Bazola, nansi indaba elinkulu ukuthi sinokwazi ekujuleni kwezinhliziyo zethu ukuthi ngiyathandwa kuNkulunkulu, ngingumntwana wakhe. I am special to him. Ngikhethiwe, ngithandwa ngothando oluphakade. Manje bazalwane, uma izima engibhekene nazo zizama ukunginyakazisa, zikhulisa ukukholwa, zikhulisa ithemba, zikhulisa ukwazi ukuthi ngiyathandwa. Kanti uthando lukaNkulunkulu alincikile ezimeni engihlangabezana nazo. Izinto engibhekene nazo, izinkinga, izinhlupheko, iBhayibheli yangitshela kahle ukuthi azinakungihlukanisa nothando lwakhe. Siyakuthola lokho kwabaseRoma 8. Verse 35, kubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokho siyanqoba ngokunqoba kowasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelozi, namabusi, nakho khona, nakukuzayo, namandla, nakuphakama, nakujula, nenanto enye edaliweyo, akuyikuba namandla ukusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu. Kuba ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila. Uyabona usebenzisa ama-extreme, ama-opposite, ukufa nokuphila, izingelozi nababusi. Izingelozi nababusi, amabusi ke kuchaza amadimoni. Nakho khona nakukuzayo, namandla nakuphakama nakujula. Amanye amazwi ngisho ama-extreme, bheka asihlukaniso nothando lukaNkulunkulu, nanto enye edaliweyo, ayikuba namandla ukusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu. Bazalwane, kake ngafunda okubhalwe omunye, niyazi phela la emhlabeni, uPawulu othando kuyinhliziyo. Kodwa wayesho ukuthi uPawulu othando empeleni akusilona inhliziyo, uPawulu othando kuyisibambano. Bazalwane, uNkulunkulu wasivezela ukuthi uyasithanda. Yebo-ke, sukela ekuqaleni ubesivezela, futhi uyasivezela usuku nosuku ukuthi uyasithanda. Futhi ukuthi uyasimela, ngisho ebuthakathakeni bethu, ngisho ekuhlulekeni kwethu, ukuthi uyasinqanda, uyasisingathe, uyasihawukela. Kodwa-ke kakhulu bahlobo, ngoba izimo esihlangabezana ngezinye izikhathi kuzofika ezinhlizweni zethu nasengqondweni zethu ukuthi uma uNkulunkulu engithanda yini ukuthi avuma wavuma ukuthi ngihlangabezana nezinto ezinje. Yini ukuthi konke kungathi kuyaphambana nami. Bahlobo ngiyakhola ukuthi sonke sesahlangabezana nakho ngisho kwamina. Ngezinye izinsuku kusuke kwenzeka into ngokulandela yini nje elithanda ukuphambana nami. Bekhona izinto ezifayo okudingala ilungise, uyabona? Inkinga nje phezu kwenkinga. Bese umuntu angafikela ukuthi hawu, uma kunje uphi uNkulunkulu, uphi uthando lwakhe. Manje-ke ngekhathi ezinjalo bahlobo, asikhumbuleni isiphambano. Asikhumbuleni isiphambano. Yena ongasazanga isono wenziwe isono ngenxa yethu. Yena owaye onini mandla onke wadela izulu, wadela inkazimulo yakhe, waba weza la emhlabeni, waba umuntu wosizi nezinhlupheko, odelelwa ngabantu, wasihlanganisa bahlobo nezinhlupheko zethu, wayazi ukugula nokukhathala, waba umuntu njengathi. Bazalwane, kuphela ukuthi akayonanga kodwa ubuthaka bomzimba wayenakho. Sithola ukuthi ngelinye ilanga iNkosi uJesu walale esivunguvungwini. Cabangani nje ukuthi wayekhathele kangakanani. Bahlobo, wafela iziphambeko zethu, akazange abe amekude, wasihlanganisa nathi. Ingakho bahlobo, masihlangana nezinto, masizikhumbuzeni isiphambano. Uma kufika ukungabazi, uma kufika umbuzo ukuthi uma kunje kuphi uNkulunkulu, uphi uthando lwakhe, khumbula, khumbula isiphambano. Sukwana engivela waveza obala, waveza ngasobala ukuthi uyangithanda futhi akukho okungangihlukanisa nalolu thando. Uma engayikodlanga eyakho indodana kodwa wanikela ngayo, kusho ukuthi ke uzosinikela, uyasinikela izibusiso zonke zasezulwini. Kodwa bahlobo, ilapho kudingakala khona ukukholwa, ngoba lezo zinto asikakayiboni. Kudingakala ukuthi sihamba njengoba sifundela khona esahlukweni se-8, kokuba ethembeni sisindisiwe. Kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba, kukuba lokho umuntu akubonayo usakwethembelani na. Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo, siyakulindela ngokubekezela. Bahlobo, asilindeleni ngokubekezela, asibekezeleni bahlobo ekuhluphekeni, ngoba siyazi ukuthi kungokwesikhashana. Ake sifunde futhi khona la esahlukweni 8 verse 18. Kukuba ngithi izinhlupheko sesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina. Bazalwane, izinhlupheko esizihluphekayo azinakulinganiswa ngenkazimulo eyakwambulwa kithina. Inkazimulo esizoyikwamukela, esizobakulo siseNkosini. Bazalwane, uyababazeka futhi izinhlupheko zala azinakulinganiswa, kuzoba into yalutho. Kunecule elisho ukuthi ngalena lezinto ezazisidalela ukuhlupheka nosizi kangaka emhlabeni, uma sesicabanga le sizovele simomotheka. Kuzoba kufana nokuthi into engekho, into esihlekayo uma sekulinganiswa nenkazimulo eya esizoyikwamukela eNkosini. Bahlobo, bazalwane, ingakho bahlobo kudingakala ukukholwa. Sime siqine ekholweni, ekholweni uthando lukaNkulunkulu kimi. Ngoba uma singenakho ukukholwa, sizoba nokuhlupheka, sizoba nokudangala, sizoba nokuphelelwa ngamandla. Uma amehlo ethu siwabekisise ezinhluphekweni, singakhumbuli izethembiso zenkosi yethu, kanti iculo liyasho ukuthi izethembiso zenkosi yethu ziqine zona kunezintaba. Noma izintaba zingabidlika ziphele, kodwa ezakhe izethembiso cha. Bahlobo, asime siqine ezithembisweni zakhe, kanti izithembiso zakhe, indikiti yezithembiso zakhe, noma isisekelo, noma okukhulu kwezethembiso zakhe, uthando lwakhe. Ngoba esithanda, kanti uthando lwakhe alufani nothando lwethu. Uthando lwabantu luncane, 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 luyaphelela. Kodwa kungankulunkulu lukhulu, lungaka, lungaka, lungaka. Lukhulu uthando lwakhe, alupheli njengake uthando lwethu. Uyasithanda noma eyazi konke ngami. Uyazi amahlazo ami. Uyazi ukona kwami. Uyazi ubuthaka bami. Uyazi inkohliso yenhliziyo yami. Kepha nokho uyangithanda. Futhi bahlobo uyangithanda ngangokuthi izono zami uyazisusa kimi njengokuhlukana kwentshonalanga nempumalanga. Ingakho umlobi wehubo wabali hubo 103 wathi, mbonge Jehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe lingcwele. Mbonge Jehova mphefumulo wami, ungakhohli imisebenzi yakhe yonke yakhe yomusa, yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakhe ekubujisweni, okuqelisa omusa nangokububele, osuthithisa ukulangazelela kwakhe ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhosi. Verse 8, uJehova nobubele nesihawu, wephuza ukuthukuthela, kuvama umusa. Akathethi njalo njalo, akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Akasiphathi njengokufanele izono zethu. Akasivuzi njengokwamacala ethu. Izweni uthando nomusa lukaNkulunkulu kithi. Kuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo. Njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga, udedisile kangaka kithi. Iziphambeko zethu njengoyise eyawukela abantwana bakhe, kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo. Kukuba uyakwazi ukubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siluthuli. Bazahlane, uNkulunkulu uyasazi, uyazi ubuthaka bethu, uyazi ukuhluleka kwethu. Kodwa usithanda njengoba sinjalo. Njengoyise ahawukela abantwana kanjalo bakhe, kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo. Njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo. Azalwane, kuyindaba isimanga, indaba lothando lukaNkulunkulu. Izwi liyasitshela ukuthi akukho okungasihlukanisa nothando lwakhe. Bazalwane, uNkulunkulu uyasithanda. Umbuzo ukuthi siyakukholwa na, siyakholwa na. Uma sikholwa, sizoba nethemba. Kanti ke nansi indaba yesimanga, uthi verse 5, ithemba lijabhisi ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimuphiweyo. Ngamanye amazwi, kungumoya wakhe ositshelayo, osifakazelelayo ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. si ya kuthola futhi lokho khona kwabase Roma 8 kokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu kokuba anamukeliswanga umoya wobugqila ukuba nibuye nesabe kokuba kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Aba Baba kokuba anamukeliswanga umoya wobugqila ukuba nibuye nesabe bazalwane akudingakali ukuthi sisabe bazalwane noma kwenzeka Noma kwenzekani asidinga ukusaba noma sihlangana nobunzima njengoba kulesikhathi emhlabeni kukhona izimo izifo kukhona iziphithiphithi kukhona izingozi kukhona ngisho indlala kukhona izinto ezinzima ezibhekene nazo bazalwane asidingi ukwesaba Asi kwamukeliswanga umoya wobugqilo kuba sibuye sisabe. Asingukusaba ngisho isihogo uqobo. Kodwa samukela kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye esithi Aba Baba. Aba. Kuchaza ukuthi Baba yebo ngesizulu ngesingisi singasho ukuthi daddy lo igama elisetshenziswa umntwana omncane kubaba wakhe kakhumbula umunye umntwana kaNkulunkulu ongumfundisi naye ongumlobi futhi wezincwadi ezibusisa kakhulu okhuluma kakhulu ngomusa nothando lukaNkulunkulu uyalanda yena ukuthi ngelinye ilanga ube khona kwa-Israyeli ubehamba endleleni bephithiza kunabantu abaningi kanti uma elapho wakhona lapho wabona umntwana omncane kwakhona kungathi ngesiphithiphithi sabantu kubuningi babantu wahlukaniswa nobaba wakhe abazali bakhe ubema lapho ebonakala ukuthi uyasaba kuba ubona ukuthi useyedwa kodwa khona lapho wamemeza wathi aba aba angithi usebiza ubaba kanti-ke impela-ke weza ubaba weza edlula phakathi kwabantu waze wafinyelela kuye uma esefika kuye wavele wamphakamisa wamkona kanti lo mthwana wambele wabambelela kubaba ngisho nangemlenze wabambelela kubaba engasafuni ukuthi abuye aphuthelwe ubaba alahlekele ubaba okusivezela bazalwane isithombe sikaNkulunkulu ongu-aba wethu bazalwane noma sadukelana naye kodwa singamemeza sithi aba sithi baba ngiyakudinga ngisize njengaye ubaba lo wakhona kwa-Israyeli wafike wadlula esixukwini waya ngumntwana wamnqanda sinobaba-ke onjalo bahlobo nansi indaba elibuhlungu kakhulu ngenye indlela ukuthi usathane ubidlizile isithombe sikababa kithina bantu siphile ezizukulwaneni lapho kuyindlala ukubona ubaba wangempela kuyibuhlungu lokho uthole izinsizwa ngisho amadoda bayazala abantwana kodwa babathandi ngisho umama womntwana bamthandi abamshadi bavele bamlahle nalo mntwana bathi akasala zibonela umama womntwana asala zibonela akayondle ngisho uyondla akanalo uthando ngalo mntwana bazalwane cela sizwisise kahle uNkulunkulu akanjalo uNkulunkulu ubaba wangempela udela konke ngenxa yabantwana bakhe kanti izweni bahlobo nansi indaba elibuhlungu ukuthi ngisho emabandleni amaningi asitholi isithombe esifanele sikaNkulunkulu sithole obaba abanolaka abanemithetho yabo eziningi ezisindayo abathwesa abantwana. Futhi abanandaba ngabantwana kangokuba ukuthi banendaba ukuthi abanye abantu bacabangani ngabo. Ingakho uzothola ukuthi umntwana ngento elincane bazamxosha, nisho ukumxosha ekhaya noma-ke ngento elikhulu. Kodwa-ke nansi indaba, uthando lukaNkulunkulu imvamiso abanalo, uthando elinokubekezela, elinokubeka kade. God's unconditional love awutholi emhlabeni. Noma uma uyithola kwindlala, ukuthi uyithola kubantu. Kodwa nansi indaba elimnandi, ukuthi uNkulunkulu akafani nobaba bethu. Akafani nobaba bethu. Mhlobo, ngicela wazi, noma wadunyazwa ubaba wakho, noma walahlwa ubaba wakho, mhlambe ubaba wakho wakuhlukumeza, ngisho ukukuhlukumeza, mhlambe waganga ngawe, isho, ngicela ukuthi ukhiphe lokho engqondweni, usitshele ukuthi uNkulunkulu akanje kobaba wami, kodwa uNkulunkulu ungubaba ku-aba udedi wangempela onothando ngami, ongithandile kwaze kwaba sekugcineni. Futhi akukho okungangihlukanisa nothando lwakhe. Mhlobo, noma ngonile akangilahli, kodwa uyangikhalela. Uyafisa ukuthi ngibuyela kuye, ngithi baba ngonile. Uyangithanda, akangizondi. Uyangithanda, uyangifisela impilo wengunaphakade. Ufisa ukuba nami ngunaphakade. Kuphela uma mina inhliziyo yami ngikhonke uthandweni lwakhe. Kuphela uma mina inhliziyo yami ilenze likhuni, ngingavumi ukuza kuye. Uma ngimbalekela, yebo uzongilandela. Lolu thando luyangilandela kuze kube sekufeni. Bahlobo, sinoNkulunkulu wezimanga. Cela ukungixoxela indaba. Le ndaba ixoxwe umfundisi uDL Moody ongasekho emhlabeni, kodwa ezinye yezindaba zakhe ayixoxile. Manje-ke bekunobaba wayenendodana. Lo baba ube ngumlimi, kanti ube ngumfundisi futhi, umvangeli noma umuntu oshumayelayo. Manje ube lima kungathi ukholweni lapho eChicago. Manje-ke ngelinye ilanga wacela indodana yakhe ukuthi kube uye ozohamba nengqola elidonsa izinkabi, alise athathe ukholweni ayise lapho edolobheni ayoyidayisa. Manje umfana-ke waya khona, kanti uma eselapho-ke wangena ekulingweni ukuthi imali ayogambula nalko. Kanti phela niyazi, umuntu ogambulayo imvamisa ulahlekelwa imali. Kanti-ke kanjalo-ke naye walahlekelwa imali, kanti uma eselahlekele wayidlala, wabuye wazama ukudlala enye ethi uzoyithola le ayilahlekelwe yiyo, kodwa kunalokho walahlekelwa okunye. Ekugcineni walahleke imali yaphela, waze wadayisa ingqola, wadayisa nezinkabi, ezama ukuthi abuye ayidlale le mali ayithole, kodwa walahlekelwa yikho konke. Eselahlekelwe yikho konke, wangazi ukuthi uzobuyela kanjani kubaba. Wakhetha ukuthi abaleka, wabele wabaleka, waye ezweni elikude njengendodana yolahleko. Kanti ubaba wakhe uhlezi ekhaya, ubona indodana akabuyi. Waze wathatha indlela waye edolobheni wayomcinga, kanti wangamtholi. Kodwa wasizwa amaphoyisa, bagcine bethola umkhonto ukuthi kwenzekani. wathola ukuthi kanti kwenzeka kanje ukuthi umfana ubedlala imali walahlekelwa yikho konke ngisho izinto wayidayisa wayesemuka lo mfana ke manje ngale ndaba ngicela ukunivezela uthando lukaNkulunkulu lo ubaba lo wabuyela ekhaya wahlela ukuthi ubaba ke sorry sengiyanifundela indaba indaba ithi lo umfana wayenamahloni engazi ukuthi uzobekana kanjani nobaba engakho wabele wabaleka ubaba ke le ndaba wayithola esetholile ngesikhathi ehlela ehlola kanye namaphoyisa ubaba wayeseqonda ukuthi chazeni waqonda ukuthi umfana becabanga ukuthi ubaba uzomthukuthelela kakhulu ubaba kwababuhlungu kuye ukuthi indodana yakhe wayengacabanga ukunjalo ngaye ngiyanifundela nje uDelmonte exoxa indaba kufana ngqo nesoni ucabanga ngoba uwonile uNkulunkulu akafuni lutho ngaye kodwa wayenzeni lo baba wathi wabele washo ukuthi akahambe indodana cha akazange enze kanjalo akazange enze kanjalo wahlela ibhizinisi lakhe wahlela ukuthi abanye baqhubeka ngebhizinisi waqala wahamba uhambo lokulandela indodana yakhe ayomfuna wasuke wahamba imizi nemizi umuzi nomuzi amadolobha amasithi amadolobha amakhulu ubeya emabandleni bese acela abafundisi ukuthi bamnikeze ithuba lokushumayela bese ekupheleni kwentshumayelo yakhe alesi sikhathi abantu abaningi beya emasontweni ube landa indaba yakhe esho ukuthi kinomfana ongumhambi angazi ukuthi ukuphi nendawo emhlabeni ubechaza indodana yakhe wathi uma ningabe ngake nimbone nje noma nizwe ngayo cela ningibalele ningitshele ekugcineni ubaba wathola umkhonto ukuthi kungathi umfana uye California ama-mile amaningi ukusuka lapho wayekhona ubaba wathi nje hayi akahambe nje cha akazange asho kanjalo wahamba wamlandela waze wafinyelela asolwandle lwase-California ecinga umfana eya nase-San Francisco wakhangisa emaphephandabeni ukuthi uzoba eshumayela ebandleni elithize kusuku oluthize emva kokushumayela kwakhe wathola walanda indaba yakhe enesifisa ukuthi mhlambe umfana wakhe wayebonile inkankazo emaphephandabeni ukuthi nokuthi umfana ufikile kuleya bandla uma eseqedile ukukhuluma wabakhona umfana oyedwa owasala abanye sebephumile umfana weza phambili ngesikhathi ubaba esebuka wabona ukuthi indodana yakhe ubaba wavele wagijima waya kuye wamgona umfana ubesefuna ukuvuma lokho akwenzile kodwa ubaba ubengafuni ukuzwa lutho wavele wamthethelela kokupheleleyo wamthatha wahamba naye ukuya ekhaya uthi ke uDelmonte ngiyanitshela ukuthi uKristu uzokwamukela msukwane nje usho ukuthi ngizosukuma ngiya kubaba kwangathi uNkulunkulu angakusiza ukuthi uthathe leso sinyathelo
Akekho noyedwa. UJesu engazange amcinge isikhathi eside kunalo baba. Akukho nosuku lodwa sukela umshiye engazange akulandela. Bahlobo bami, sinonkulunkulu osithandayo. Okubuhlungu ukuthi isida esinguyise wamanga usikohlisile wasitshela ukuthi uNkulunkulu akazithandi. Sukela ekuqaleni bekuyilokho wayekwenza ngisho egadini laseGetsemane elingabantu ngamanye amazwi ubebatshela ukuthi uNkulunkulu akanithandi, anikwazi ukumethemba, uyancisha. Bahlobo, zinoNkulunkulu osithanda ngothando olukhulu, uthando olubhabhazekayo, uthando olungeke siliqonde. Ingakho uPawulu wakhulekela ibandla laseFesu, kwabaseFesu 3, wathi, ngenxa yalokho ngikuqa ngamadolo ami kuyise ethiwa ngaye imndeni yonke ezulwini nasemhlabeni, ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni komoya wakhe kumuntu ongaphakathi, uKristu ahlale ezinhliziyweni zenu ngokukholwa, ukuze nigxile nisekelwe othandweni. Bazalwane, uKristu ahlale ezinhliziyweni zethu ngokukholwa ukuze sigxile sisekelwe othandweni. Bazalwane, sigxile sisekelwe othandweni, sibe nolwazi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Uthando lwakhe alufani nothando lukababa wami, kodwa lukhulu kakhulu kunalokho. Yebo, mina benginenhlanzi ukuthi nginobaba ongithandayo, kodwa-ke abaningi abanalo le nhlanhla. Kodwa-ke izweni, uthando lukaNkulunkulu lukhulu kakhulu kunothando lukababa wami kimi. Nakho akhulekayo uPawulu ukuthi uyasikhulekela ukuthi siqonde lelo thando futhi sisekelwe, sigxile kuwe, sibe namandla ukuqonda kanye nabangcwele bonke okungububanzi. Kuchaza ububanzi bani? Ubanzi lothando lukaNkulunkulu, nobude, nokuphakama, nokujula, nokulwazi uthando lukaKristu okudlula ukwazi konke, ukuze nigcwaliswe kube ngokugcwala konke kukaNkulunkulu. Izweni bahlobo, uyasikhulekela ukuthi silwazi lolu thando oludlula ukwazi konke. Lukhulu uthando lwakhe. Ngisho eTestamente nendala uNkulunkulu wathi ku-Israyeli, wathi, ngikuthandile ngothando oluphakade, ingakho ngikudonsile ngomusa. Uthando oluphakade, uthando oluphakeme, okuphakeme kunokuphakama kwezulu phezu komhlaba. Lujulile, lujulile. Iculo lesiNgisi liyasho ukuthi the love of God is greater far than tongue or pen could ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care God gave his son to win, his erring child he reconciled and pardoned from his sin. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' songs. Uthando lukaNkulunkulu lukhulu, akekho limi alikho ipeni elingachaza ubukhulu balo. lupageme gun no nes den canis eli gute gunazo zonke lu finelela ngisho ekjulenwe we skoko abantu abanecala aba sindwa izinkathazo uNkulunkulu wabanikela ngendodana yakhe ukuze adalo letu buyisana naye futhi athethelele izono zabo. Awu uthando lukaNkulunkulu lunengcebo luhlanzekile lucwebile alinasici alinakulinganiswa futhi linamandla lizoma phakade iculo labangcwele nezezingelozi. Uma isikhathi sesidlulile imibuso yalo mhlaba seziwile, kisho abantu ababenqaba ukukhuleka bememeza ezintabeni uthando lukaNkulunkulu olumsulwa oluluma liqinile lisazoma lingakwazi ukulinganiswa linamandla lihlenge umusa wokuhlenga inzalo ka-Adamu iculo yabangcwele nezingelozi. Uma kuthi besingagcwalisa ulwandleko inki isibhakabhaka besiyiphepha, uma induku nenduku emhlabeni bekuyipheni umuntu nomuntu engumbali, uma kuthi bonke labo babengabhala ngalamapheni esibhakabhakeni ngo-inki olungulwandle ukuloba uthando lukaNkulunkulu, bekuzophela amanzi olwandle olungu-inki isho leli phepha eli izibhakabhaka belingeke likwazi ukuyibamba lonke uthando lukaNkulunkulu. Bahlobo bami, uNkulunkulu uyasithanda kothando oluphakade, kothando oluqinile olungahluleki noma kuhluleka thina, olungapheli noma kuphela amandla ethu, olungahlulwa ngisho izono nobuthaka bethu nokuhluleka kwethu. Bazalwane, asibambeleleni kulolu thando kokholwa. Uma sibambelela kulo ngokholwa soba nethemba futhi sizokwazi ukuhlula ezimeni ezinzima lapho abantu bazoba nokungababazi ukuthi singadlula kanjani kulezi zimo. Singadlula kuba sibambelela othandweni olunganyakazisayo. Kwangathi uNkulunkulu angasiza. UPaul. Uthando alusoze lwaphela, kepha nokuba kukhona ukuprofeta kuyakukhawuka, nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka, nokuba kuba kungukwazi kuyakukhawuka. Verse 13, manje kume ukukholwa nokwethemba nothando, lokhu kuthathu kepho khulu kula kulokho luthando. Cela sivala amehlo. Baba wethu sezulwini, siyabonga kakhulu uthando lwakho. Siyabonga Nkosi. Ngiyabonga ukuthi angithanda. Nkosi, ngiyavuma ukuthi kaningi amehlo ami ngiwasusile othandweni lwakho. Ngabeka izima engibhekana nazo ezinzima. Ngabeka izinkinga. Ngabeka ngisho abantu. Nkosi, abanye abangidumazayo, abanye abangilimazile, Nkosi, abanye abamelana nami. Nkosi, ngicela ukuthi ungithethelela. Cela ukuthi usize ukuthi amehlo ethu siwabukisisa kuwe njalo. Siyazi ukuthi Nkosi uyasithanda. Siyizwi lakho liyasitshela. Sisize ukubambelela othandweni lwakho. Noma kufika izivunguvunga, kufika izinkinga ezithanda ukuba ngaphezu kwamandla, ukuthi sizikhumbuza, ngiyathandwa. ngothando oluphakeme olujulile olunganakulinganiswa. Sisize ngisho ebusuku uma silala ukuthi sisikhumbuze ukuthi ngiyathandwa. Silala ubuthongo njengomntwana omncane. Umntwana omncane onobaba nomama omthandayo. Ungadingi ukusaba lutho. Izwi lakho liyasho ukuthi uthando oluphelele luyaxosha uvalo. Alukho uvalo othandweni. Sinovalo nje Nkosi. Ngoba uthando lwakho asibambelele kulo. Asikholwa ukuthi uyasithanda ngendlela osithanda ngayo. Nkosi sisize, sicela ufeze lokhu kwintando yakho kuhle ezimpilweni zethu, sicela lokhu ngenxa yegama lakho. Amen.